Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde talatare noga e jena lewru novembre jena yamde soki do maison de la presse bomoko njottino nodo kabaruji du yumar waygalo. Pour milliards ujisa poti sefa dum anni wattere ko nayri bangal nyamduji faabe keba be kaba e nyamde faabe keba be kaba e wayde nyamme fa hare le leedi meden di dido imad radio gouvernement leedi mali di UNICEF faawo kanye pam gonde wadde dum ko nayri bangal jaaguji leesa ha leedi meden di wattu jono jaagoto wonbe to bitti dalaji moddi be gonde matude dow wayde denaagu en jara nokku noddata emilaire idum le commune sokura le cercle motti be kolitide wattu joni non kon ayri bangal jande suka roobe école ton idum wembi sarab suka wombe tombe sanne di wonu sembe kabaruji dum jogi non do be tande bi bismillah modon e hedaade projet keso bangi le leedi meden di ko hani nayrade bangal habude wayde heedere e wayde nyamde fa haare le leedi meden di o do projet o bangi kenya do bomako do fedde noddata UNICEF faawo kanye pam gonde waddi do imadraji be mbibe garan tawed le commune ngaji temdre chapan e nay e jeddi le region sigaso segu kanye fa jottoda buguni wattu jono ko wattite le hen ko an buri milliardoji sappo di CFA Ousmane Nyali Boudi
e wi kedjado UNICEF André Berter o projet ko yata himbe ujinaji temedere debbe sappo woni kobe nafa mudon ko buri million got himbe be tidal laaji di kewti wobbe woni hebobe nafa mun kasen
nous savons
mede andi sanne wi sabe lafi deerne torraji hewti yimbe hewbe fortade lafi nyamiri en nandal mudon tegal mun kasin weta watti o duyo torra goddo du sabe hande suma fiya dabireji kunjide di torraji faabaade jamaare honan hebirsa gureene wodiri
hedde kedjado leydi Suède le Mali Richard Bongoma Suède hunchana hore himbe jogibe tidal laaji wombe le laamu segu sigaso e buguni gol faabugul ana wodan rewbe kanye sukabe wombe le commune ngaji di region ngaji tati
c'est donc
le region ngaji tati sigaso buguni kanye segu projet amne golata le mudun kume tewtali golleji amne projet you have the welo matadi le di region ngaji e fiide dabireji honana o torra hunchirto le paldem fu med meeli golude nuku futu hona di torraji mata yalla ana faabo jamaaren patti welo torra dien
ma nutrition
tidal laaji batte wayl tego watto le Mali wala ko holite kasen do wonno ko gouvernement Mali o wi e yimako o projet wadam fa didal laaji jamaare de buyto kun tan darnaade do ko himbe kasen dini do kuteji wayl tagol watto
ido mbolli guuji wakkati fana wad le nokko dun laltaki sababu du so wayde nyamde fa haare heba habe le leedi me dindi no yoka e tekiti tobe kollitir wiide kanko noddata Yakuba Dogoni o wattu jona laamu leedi Mali ndi ko haani imade wada imadara mudun ya yelona nayrade bangal demal kedden ko sifi do hen to facci tangu sitan sidibe
Mali wala leedi mattini mayo gisi gaddu e tawede fu woni mayoji jogadi jappato leedi maldo misal mudun mayo noddirtemo Niger mo ana jappo nukuje kewde le leedi malni ga hudun won ko gasey giddi le hitan 1990 watti lam potal do won demokrasi me fi dabiriji goddi de won ko moje ko fawi bangal lamu leedi nin tagal mudun menen oenze ngaji ni me yida yedde kalsi sanne le golleji jogadi say ko buri hewde a tawan golleji mud yata yeso soni wala no toraji mudon hande mede wa hunchida di jati sabi mede wa jangunde remoben me fabirobe kaki golde hono mansi ngaji nanan mudum ku fabtobe le demal mebbe do na naso sabbe rema nyamir ko heta leedni fu fa sago remo fu hebe
dido kabaruji fan ba hebe do beme am ande de do page Facebook e compte Twitter si jota mani yoko golloobe gombe hôpital Pointe Jeune holli tawede be puddi murtere mabbe balde joyi ila kenya le majjun be biye be kaja himmeji mabbe di kuncene hore ko nayri bangal no golleji mabbe di ngori dum e tayde fu wobbe an gonde golloton wobbe du kaja ka jukita ton golleji di non kollitiri wiide wakkande min battino hono laami be ndudo su docteur ndu wala fu ko jabi sifat do hen Ali Cissé
Les soudes de retour au Pointe Jeune, bête alternée, dame chute gollire di. Yimbel gonno be tombe ana fanti no sanne. Nuku to yimbel nyaube, nauni be, nabete, kai nuku to yimbel be fofu gol titani du em. Jama hewa no to bête alternée. To radio kai eko watte yimbel gonno be tombe du ana wauno, limte de jude. Ho radio kumani do nuku o kanyu ka holi TV de, goli dipe mutum fu ana don. Kanyu enka nyaube ni won be domta, fabi gata gwalle mat. Wana non un wordino nuku to nyaube. maw bernde sawrete fay goto wala no bete altinernde nokkuto yimbelle be nyaw bernde woni mu em sawrete do on do wattu goto nokkuto nyaw kibbe kanyuka sawrete ana butino jama nga horejo gondo lu nokko kanyuka holiti wiide be gollata kum jotti horejo su doktoronde kanyuka holiti wiide wala fuko haltantami bangal odo kabaru kanko ka do wondo murtere fu wala do
waydi ndena ko leleedi meddi dum latti ke sababu so ko nayri bangal jaguji le saha leedi ndi wattu jono maati ton tid Allahji mawdi be bi wakkati fu gube be noddata jaddin ko be dena wakkati ji do bandiji kanyen cakkotobe ton so teta kala ko be joggi furu fa kebben famtar kebben fatumata mayga
mi wawa yaade gaaw Niger hala Burkina ka wala hen on nimse woni ko jagotodo odo jayaado ansongo holliti wiide mo beydi wiide dabareji ngada di ana pandini ndenagu jaguji di
wakati fu e le kipo mendo dati bandi en jigi be kaborde tan wondo wadde saliam en kanyum dule nokko sabe rafi ndenagu
ngol teki tingol gotol woni ko wada le cercle burem horejo jagotobe nokkure nde kolliti wiide e wakkati joni o pinasiji di yimbe nawtirto
dabari keyna hunde
e pinasiji ni min gaddirta kaaki amen di nga mi de kasindini faa min ngala sikaro ne bandu anatiidi
jagotobe leedi nokkuji ana darda laamu o ngada dabari no ndenaagu laawi di tabitirta
en garda nokku no dirtedo kulli ko robe kolliti wiide gorko goto mo duubi mudum barta duubi chapande jagon kanyum wartili ladde nokku mo no dirta faaya be bi o do gorko yo boggolo eton e dane makko somo warti ton wattu jono tew makko anay juude zedal ma ngabe wonbe ton be ran gondi e honjaade yalla hod wode so golli o do golle bondo si iwrudo ngardan fa nokku no dirtedo kiita jamaare wonde ton dan wonde famminede kutteji ko yoyuddo haddugol robe kanye bonandaji ngatte e fewde e robe le region kiita o le majjum fedde humininde kabar hakkiji roɓe sukaɓe galleji le oɗo nokku ana wonde famminde jamaare wonde tonde kutteji ko yowi dow ɗiɗo golleji en kala hono kabaru nokku noddirte emilaire idum le saha ɗo en mbiya iɗum le wuddu leydi meɗen ndi le cercle motto idum le commune nokku noddirte ɗo sokura ɓe mbihi wattu jono oɗo nokku sukaɓe roɓe hewɓe kañi en ittete ton e cuuɗi école ɗi so gatte ton e dewli sukaɓe roɓe duuɓi sappo e tati kañi e yaade yesso noɓe kollitir wiide saraɓe sukaɓe wonɓe ton ɓe mbi ɗum wembi ɗum hen sanne fa keɓen famtare keɓen fatumata mayiga ko fewni hen dow hen
emilaire ga ɗum tiɗalla mawɗo mo inniraɓe jogi e ɗum metta ɓe ittude sukaɓe e jande illa law
yoga e saraɓe kañum en famayi saabi ɓe gattan sukaɓe rewɓe janguɓe fa yetti lasi jeegomo dewle tawi duɗum en yettaki sappo e jetti ɗum ana jogui kutteje so a watti suka debbo e dewgal tawi duɗi muɗum wonto yettaki eɗum wawi waddandemo ñawuji won ɗaloɓe hen aduna jaati wonɓe kanɗi nangata ɗum
Mahamadou Tarawere directeur école émilaire mo holliti wiide sukaɓe rewɓe hewɓe ittamale école illa jonay hurtinede
a peu près 100 fois 150
ana haba duubi didi na duubi tati jom ko min gatti e dewgal suka debbo ardinodo classe amen o min gadi ko min bawi fu yella o mo heddo o janga ngam min kedaka ko sakiti ko hore dewgal gal yalti won goddo du gondo tu wondo e darne dido ba na duubi anda kanyu ardi classe jenobo école amen tu kanko duubi gatti mo e dewgal
donc yalle fu fu salu
e wi amir ngendindi dun tawangal bella ka be ana gondi e haldede cala ittude sukaɓe rewɓe e jande illa law ɗum woni ko Fatmata Kodjo heɓni studio tamani iwde motti
wattu jono le haalaji amen ɗi min naɓan ɗum fa nokku noddirteɗo sigu wala fo dulluɗo wiide haala saɗa haala tinnaɗa gattana hoore maɗa hakkille sanne saabi de so ɗum ɓami fa ɗum yalti tan ɗum wawa nattude kasen an kalanteɗo oɗo tinnoɗa utta noppi maɗa wakkatiji kettinoɗa jomum no watta so paama fa keɓe famtanno ɗum fu ɗum wori keɗɗen kanko Drissa Sako komo fewnimin to sigu to
sigu fu haalataki saɗa haala ana hani ko gattana hoore ma hakkille saabu haala ana nanga neɗɗo dayanko kalɗa dayanko ndesan da horema hono no wirete segu ga en wana no neddo hebiri fu halirata farde ma halde an hani ko darta ya maria sabu jom hala wonton do enna ngadna horema hakkille sate neddo ana iwra hala sada hala haybu ko kalata dum wadi se be biya neddo wadana dengal mun hakkille segu ga miden jidi wiide halan iwra berne nanga hakkille hala so weli ana nanga neddo ka andude wana ko heba fu halete neddo hala mu nangirete sada hala halu seda fat kala sanne ka de inade fey fey dum du bone non hala ana wayi honno ndiyamno so ni yuppiki wawa bamtede kasi ka hala ana uita bilisa
sekrabe mbiyan do ngarte haddude bete hande do kabaruji meden di do kabaruji feedi ba hebe do bem meden ande to so ngabbe o ngadi www.studio8.org no noddi do odo numero via mo mere mere 37321 fande fande fe no ko nande do no do e ser yotere meden de an woti wassalam yotere meden de waran yo waddo hejjam en gomi noddirdo Mali Kura dum woni heedintinde leedi meden di micciteni wiide ila lamuyde kipitaale ko jabbino ko wakkati fu jamaarde di do halaji tan woni e delde mudun en no leedi Mali di haani woni trade yalla yiro enan hebe le nokko tam jamaarde an landini dum na homo fu an landini no haani gollirde o do gollena fa kebe famtaade ngare kede ko Ousmane Niali Boulen pewni en do hen Bamako do buri fule gereji di fayo to le gollirdi le leedindi to yimbe hawti fu hala malike so hala mudum haltetu ana heewi hakune malinko be jogibe jike wiide leendi no wordini waran waito dum ila kananko be laamu hakundejo o bami anniya waitide lawol gol laamu hakundejo o nangino fuddornde le wi wobbe wakati mom gon jon o ka dambereji di fu hani fi heede yalla malike so mom tewtata o ana hebe
le malen son prêt
Bibbe mali ana lanini weltingo leydi ndi kami mila yalla enen taydem bawi wande fa leydi ndi welito lata mali kura hono no jirruden no sanam itte ko ni hakkille men ko bibbe leydi ndi ana lanini fa leydi ndi welito ka mingala bawde ndiya do fu ana hala hala mali kura kalden kawren fa dun heba yaade yeso min bawa fe darninde koy amen hono min kalirta hala mali kura nyamdu wala yimbe be fu nyawbe
me atti ante nyayini ngula folo
kanko balanja Dunke andando kabaruji bili de politik kanyuka holiti wide titala fu ngondo le uronde Afrik uri fu le ledi malindi sabi mbali guji euro di sala dinom di nafamu dumfandi sanne balanja kite
Mbe mballe jati kamin jata nafamu. Leidi fumbo o mballa ana tidi wawa darde so wallaka. Fe etazini an heba mballa yimbe. Mballa ko leidi ni walle teko ana jogi nafa. Ka ni wallir take meri. Sana dayan ko leidi ni wadi so heba wallede.
Ko nayor bangal kebe Umar biti bali kanyuka holiti wire kanan kobe lindi jay jonka fuchinde dati kandi jokede yella ko tewti teko ana hebe kedo den odo dunke andando kabaruji bilide kebe ko sifi do hem
la mandicite ni
ngonga miden kebe mballa ka hoto mballa ka iwrata ko en do leydi men di fube ngarata hojude ana tidi dun daro sabu mi mbawana koy amen ka anni ana heja lamun kobe ana kani andude fa leydi heba yirwude ana hani ko demal ardine so dum iwi ton demu weli tingol kanye yirwere gollirdi di halete le leydi demal ardine tafon so dum heba yaade yeso
haya ko dum tawa fu kanko balanja kiti ka holiti wiide leydi malika e leydi france ka kol ngol wonno le mudum bangal gollidal hakkune mu em ana wawi wartude le mudum sabi kulle faahi fu ana rentini de do leede didi
na hani ko anden wonko en hakkunde leede didde en baawa selade dum dum wakkati tiidudo hakkunde majji ka dum waran wellaado sabu ana buri duubi chapande joyi ko leede de gollidata
andinde tan wiide dido halaji fu hala mudum hala noma rowande le batoji modi pawino do heedintingol leendi di himmeji ko buri teme tati chapan joyi holitaale mudum tawmi kaddata nyaloma hande o e magazine amem Mali Kura o min jooti om sanne hedaade dum min jiye ko yontere warore ko